Onakula abana munsi yonna lukuziddwa mu ggwanga mu disitulikiti wa Kisonga abayizi masomero ga gavumenti bawanjagidde abakwatibwako ensonga olw'okusomozebwa kwe bayitamu wabula nga bakulira disitulikiti eno bagamba nti entabwe eva ku gavumenti okuwa disitulikiti ensimbi entono ddala ekiviiddeko abatuuze obutafuna buweereza bulungi. Munnamawulire wa Radio Simba Sabwe Fred Mugabi alina ebisingawo.
Amyuka ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti wa Kiso Betina Nantege asinzidde ku mukolo gw'okuzza olunaku lw'abaana mu nsi yonna olumanyiddwa nga International Universal Day for Children n'asaba gavumenti okubeeyo ekisa ewulize okuwanjaga kw'abaana eyongere disitulikiti eno ensimbi kibasobozese ng'abakulembeze abakulembeza okuteekerateekera abantu nga batuusaako services omuli ebyobulamu ebyenjigiriza saako n'enguudo kubanga disitulikiti eno evaamu omusolo mungi nnyo bwogeraganya ne disitulikiti endala zonna okwetoola eggwanga lati Uganda.
Bantwesena abaana gye batuwadde erimu ebintu ebyenjawulo ebiba byetaagisibwa munga abaana abawala abakuze mu myaka abajja okwetaaga sanitary towels n'okubeera nga bayinayo obuyumba mwe bakyusiriza beerongoosa bulungi nga buli kimu mwekiri naye amasomero agasinga ebintu bwe bityo tebiriiwo ate ne budget gye batuwa okubeera ku masomero okukola ku masomero eno gavumenti ntono nnyo era nga tutunuulira Uganda eyenkya nga mwebyo naddala wa disitulikiti yaffe eno ey'ewakiso evaamu omusolo omungi ennyo gavumenti yalibadde eyongeza ssente ezijja mu bitundu.
Kino kiddiridde abaana b'amasomero naddala ga gavumenti mu disitulikiti eno abeetabye ku mukolo guno okulombojja okusomozebwa basanga ne basaba bekikwatako.
Aleluya Siriani Central Diko Jimbo Primary School tanwaye twetaka bikolebwe kusomero lyaffe batere toileti za feza abalenzi ezagwayo tetuna gye tulaga kasafe entono batongere classroom blocks n'abasomesa
anyaganeze muwanguzi Peter bogedde ku bintu ebimu abaana bye beetaaga naye ne banaffe abalala masomero gye basomera abo bye beetaaga bye batogeddeko ng'amazzi amayonjo ebikomera abamu tebalina we bakola abamu tebalina pad n'abasomesa baffe batuuka leeti kubanga tebalina mayumba ku masomero olwoffe ne tusubwa okusoma.
Ye avunaanyizibwa ku by'obutonde bw'ensi obulimi obulunzi n'obusuubuzi ku lukiiko olufuzi olwa disitulikiti eno Kate Namuddo asimye nnyo abaana bano olw'okuvaayo ne balaga ebibasoomooza.
Tulidde abaana beeyogeredde mu maloboozi gaabwe nga mubawulira naye bulijjo bwe tubyogerako nga ffe abakulembeze oba be muyita bannabyabufuzi muba mugambo batulwana gavumenti oba tetusiima busiimi naye buli muzadde ali wano oba buli mukulembeze awulidde abaana bye beetaaga ku masomero ebitaliiyo bisibwa mu nkola twagala okulaba omwana ono avuddemu atya omuntu ow'omugaso gye bujja mu maaso kuba tugamba be bakulembeze ab'enkya naye tubajje tutya wansi nga tubawadde omusingi ogusanyusa buli
bo ab'ekitongole ki Community Based Services Department nga kye kivunaanyizibwa ku by'enkulaakulana mu disitulikiti eno abakulembeddwamu Nakazibwe Mary bategeezezza nti bavuddeyo n'enteekateeka Namutayika egenda okulungula emyaka etaano ng'eluubiriddwa okuyamba abaana bano.
Tuvuddeyo ne manifesto y'abaana ng'eno yegenda okutuyambako okusobola okulaba nti ensonga z'abaana z'abawakiso district bonna ezibakwatako n'ebibanyiga n'ebandyagadde okukola tubiteeseteese bulungi mu kye tuyise Wakiso District Children's Manifesto 2/6 okutuuka 2/3/1.
Sabwe Fred Mugabi, Radio Simba, Wakiso.